Business and Mr. Pride.com.
Randu.
Zingua tunazi nkuwana kumba unatafuta sababu wa kutoka. Mwana mkigano kisemwa kidogo na nuna na susa lafu unanza foka. Shakwelekeza na mnyama kichwani sosambe mizuka kibanda katoka. Ujifanya msafu kinami kumbe nyume lezi unagawa unabaya weni
demo masela. Demo masela, demo masela, yeah.
Chamzimo na mkua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Kila chocho na mkua.
Demo masela. Demo masela, demo masela, yeah.
Unazingua shaku
demo. Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Staki sema ya ni gold digger, but shit on F with them broke niggas. Ya na penda pesa ndefu mbwa ruki woki leta mpenzi mengi umesha liwa chenchi.
Ukimtaka salio ndo gear, akikupiga goti ni mike ndo anaisalia. Kikosi cha vicheche ni mchezaji wa isia, mpige fix ya tabiliki. DJ wa mapenzi masela tuana wa mixi. Ni bebe flani ya kwenda kwa chambi unamputa ndani. Bila mshenga tetese anajua michezo ni refas ya na kipenga. Yote kenda kumi usujo kampenda. Game wana shiana wote kama application ya senda.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Chamzimo na kukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Kila chocho na kukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Unazingua shakukua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah.
Kila mwanangu kashapita, unaisi unodumia, yeah. Yuko kazini yani bila pesa tumipicha. Mtano kuma player wanaelewa, yeah. Ndo ticho kimuitaji si mmoja tuwe mcheki mzee wa tipa.
Ni demu wa mtani, tuma text mara mbili yupo online. Hanuki perfume bro, ananukia ubani. Sema kwake mikiziwe kesi swezi soma sign. Hana haya mbela mkwanja, hana baya wami waya. So wakaya, she's seven niggas desire. Hacha gui, haba gui, mchapa kazi or retire. Moyo wangu bado mdogo, penzi like a tiny pwaya, yani.
Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah.
Chamzimo na kukua.
Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah.
Kila chocho na kukua.
Demu wa masela, demo masela, demo masela, yeah.
Unazingua shakutua.
Demo masela, demo masela, demo masela, yeah,
yeah. Aliniambia anaitwa Hopi, let's treat your penis silent. Face too cute for violence. Private kwenye insta na namba kama sita. Ila text ukipige sana simu na kula tofa la kicho. That's a block nigga. Anadai ya na allergy na broke niggas. Usimcheki kama banki huna six figures. Domana daily ana chill na my rich niggas. Wanao pay bills nigga. Bingwa wa mtamu waga peso pate raw. Woni sura inalipa na kipita ni balami. Shale na soma sita uwakika bila bra na jicho. Kama na kuita kivivyote utajiamini. Sasa kivaki mini, kitovuni kipini. Mgu kikuku mtoto supu tamweleza nini. Kikuita baby unawewe seka kama unajini. Mtoto ligi kuu kama ndondo bro na pigwe chini. Ila so kesi bro sema nini. Mademu wengi hapa bongo mwanangu siwa mini. Waongo ongo na wanachuna wana kama nini. Mapenzi ya mchongo ndo kazi na waweka mjini.
Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah. Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah. Demu wa masela, demu wa masela, demu wa masela, yeah. Demu wa masela, demo masela, demo masela, yeah.
This is AmiSupply.com.